olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mai utala ili sbs.com.au/Samoan.
O wha ama i a fua mai whewsua inga e pei o le syphilis mo le conoria, ua lewa ona iei awala e pui pui amatonga fiti ai. Pei ta ii le se fulu tausanga ua mawai atu nei, ua lata ina whaalua ina le a whai o tangata e pēsia i wha ama i o whewsua inga po sexually transmitted infections i Ausetalia nei. Na saunoa Dr. Sky McGregor o le Kirby Institute i le University of New South Wales, e sili le pui pui e le tonga fitia, o nisi nei o awala e pui pui ai, mai le pēsia i wha ama i o whewsua inga.
The prevention approach really is around having discussions around sexual health with your partner, regular testing, timely treatment. Condom use, of course, is also important. It can prevent a significant proportion of STIs.
Dr. Sky McGregor. I le tausanga taluai alata i le ono afe tangata na wha ama o nia le pēsia i le syphilis. O le totelo i lato o le itupa o tāne. E ova i le whaas fuma le wha afe tangata na wha ama o nia le pēsia i le conoria. Ma le lanta i le se lau ma le lua afe tangata na wha ama o nia le pēsia i le chlamydia. O le totele o i lato o tu upulanga i le wha le lua se fuma le lua se fuma le iwa tausanga le mātutua.
While we haven't seen much change in the numbers, what we'd like to see is that starting to come down.
O le HIV le mafua i le AIDS, na mōli mawina le alu i lalo le awhai mai le tausanga i tu atu, i le fitu se lau lima se fulma le fitu tangata na pēsia mō le taimi mua mua. O le to te leo i lātou o le i tūpā o tāne, e whaia whewsua inga mai isi tāne. Na whaalia Dr. McGregor o le wha ama i whewsua inga silium ona matautia o le congenital syphilis. O le wha mai le a awhi ai pepe fau e whānanau mai o pēsia le tina i le syphilis ma e ono whānau oti le pepe pe whānau mai mani a awhianga onga onga mani mana onga tūmau i lona olanga atoa. Nā whaamatalaina e Dr. Sky McGregor le congenital syphilis.
In pregnancy, untreated syphilis can lead to miscarriage, stillbirth, congenital syphilis, which can result in lifelong disability and death of infants. So it's a really serious and entirely preventable outcome.
I le se fulu tausanga ua tuanai, e tolu se fulu mana whāpepe na whānanau, ma na whioti i le teimi na whānanau wai, ona o le congenital syphilis. O le ova i le afau i lātou, o pepea tangata mua mua. Na tā ua fo i le reporti o le tūlanga o lo o pēsia i tangata mua mua i le conoria, le syphilis ma le chlamydia, e o i le faalima atu. O na sili atuai, nai lo isi tangata i le atunuu. Na sa anua Robert Monahan, le whaatonu o le First Nations Health Research i le Kirby Institute, o le whaafita auli o na o le whaingatai tangata mua mua o na mauaina au aunanga,
I think a lot of that is about access, access to services and timely diagnosis and treatment. That is, one of the biggest problems we see especially in more so in our remote Aboriginal communities. So it's about choice as well. So in most Aboriginal communities, especially in remote, you only have one choice, which is mostly the Aboriginal Community Control Health Service, which do a marvellous job. But
they're,
under
capacity.
We need a wider depth of health promotion in our schools. That starts that early conversation, which obviously then takes the stigma away from it, because people are educated on it. We see the education around STIs and BBVs is, declining in these areas. Programs going into communities, they need to be co-designed. They need to have ownership from our Aboriginal communities, and that is the best outcome.
Robert Monahan, o le reporting fa maopopo ina Phoebe Diaz, ma Gabriel Catanacho, mo le SBS News.
Like, share, ma faali sa finangalo. Muli-muli ili SBS Samoan ili Facebook.